Mafia. Ukweli wa moyo ni kuambie, unisikie ya kuingie. Pezi si choyo ni nganganie, yoto ni mwagie, nijisikie. Nimebatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Siniogope, siniogope, siniogope. Usiniogope, siniogope, siniogope. Usiniogope, siniogope, siniogope. Usiniogope, siniogope, siniogope.
Mapenzi squeeze ni uchizi, mapenzi squeeze vitimbwi, mapenzi squeeze na kilimbovu. Bola penzi la chizi, mdolu na pusingizi, moyo unatia akili uchovu. Kila namuuliza penzi, atakwambia stress, hataki stress, kila kona cash. Hilo kimpa keshi, atakwambia yes, bomba fresh, sina tupoza face. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope.
Ona moyo unadunda dunda dunda dunda. Wasi wasi una dunda 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 dunda. Usije niacha nika chunda 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 chunda. Moyo wangu una dunda 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 dunda. Moyo una dunda dunda. Kwa wasi wasi una dunda dunda. Usije niacha nika chunda chunda. Wasi wasi una dunda dunda. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Usiniogope,